waxaan maanta halkan ku saxeexnay lama heshiisa ugu horreeyey oo daba socda wadahadalkii iyo heshiisyadii aan soo galnay dowladda China oo uu maanta wakiil ka yahay safiirka iyo delegation ballaaran oo la socda oo ka socda dowladda China. Waxaa weeye hordhacii ugu horreeyey waxay u yimaadeen inay heshiiskanana sida nala saxeexdaan dhulkoodii iyo safaaraddii la siiyey ina ay arkaan cusbitaalka Banaadir, tiyaatarka iyo sportska stadium Muqdisho iyo complexkii hoteelada ahaa ku dhex yaalay inay eegaan oo ay ku dhaqso u bilaabayaan inay dib u dhis ku sameeyaan, iyagoo isla markaas safaaraddooda bilaabaya dhismihiisii dhaqso, ay daba socoto mashaariicdii waaweynaa ee ay naga ballan qaadeen ee heshiiska kula soo galay oo fara badan oo dhinac kastana dib u dhiska dalka oo dhan ay diyaar u yihiin wax nala qabtaan. Dowladda China waa dowlad aad iyo aad muhiim inoogu ah, ina garab taagan, wax badanna doonaysa in nala qabato. Marka intaasaanu maanta heshiiskaasaa la saxeexay, waxaana ka qayb galay sidaa arkaysaan dowladdii oo dhan, wasaaradihii iyo ciidamadii badda iyo wasaaraddii gashandhigga, wasaaraddii maaliyadda, wasaaraddii dibudhiska, wasaaraddii khayraadka, wasaaraddii ganacsiga, wasaaraddii maaliyadda, dhammaan dowladda qaybaheedii oo dhan ayaa ka soo qayb galay. Your Excellency.
Excellency, thank you very much, and I wish I could speak the Somali language, but I will learn. Well, China and Somali have shared very strong ties since we established our diplomatic relations in 1960s. And Somali is the first country which established diplomatic relationship with China in East Africa. So we are very good friends, and China is ready to contribute its own share for the national reconstruction of Somali. And China is a good friend of Somali, and we will do our best for your economic development and the livelihood of the peoples. Thank you very much, and we will do our best.
Thank you.
Thanks again. Thank you.
Thank you. Thank you.